Moha is back, baby. Sikiza basi. Manze mtaipenda. Waya usuya.
Mazi yangu najua uko hai. Hata mimi najisikia kufurai. Kuona wewe umenipala. Umenipala.
Nakupenda baby, wewe ni mine. Nakutaka baby, wewe ni mine. Na wana nina kupala. Nina kupala. Nina kupala.
Wangu ni wewe wanifa. Kwa mapenzi ulinionyesha. Sio mwingine ni wewe nataka. Darling, darling, ni wewe ndio darling. Sweetheart, ujue niko happy. Sio siri kama wewe ni asali. You are sweet, you are honey, you are lovely. Baby wangu kila time unipe kiss. Ili kila siku mimi ni kumiss. Hata sasa ukamu unipe kiss. Unipe kiss, baby wangu come. Unipe kiss, unipe kiss. Mazi yangu najua uko high. Hata mimi najisikia kufurai. Kuona wewe umenipala. Umenipala, umenipala.
Nakupenda baby wewe ni mine. Nakutaka baby wewe ni mine. Ndio maana ninakupala. Ninakupala, ninakupala.
Sira kwako mimi siwezi. Na mabaya kwako mimi siwezi. Burudani ni kila siku hani. Tushikane mikono maishani. Baby boo ni wewe nahitaji. Na wewe najua wani mindi. Ndiyo maana na mina kutamani. Shori wangu njoo unipe love. Ili kila siku mini kupe love. Hata sasa ukamu unipe love. Unipe love. Baby wangu come. Unipe love. Unipe love. Mazi yangu najua uko high. Hata mimi najisikia kufurai. Kuona wewe umenipa love. Umenipa love.
Nakupenda baby wewe ni mine. Nakutaka baby wewe ni mine. Na wana ninakupala. Ninakupala. Ninakupala.
My love, my world, my queen, my girl. One of them days you make me happy, can never let go. You live my life to the brighter light. I love it cause you get to see your smile. Cause baby you are mine. Sometimes it's like a dream, it's like a fantasy. No words can express how much you mean to me. My sweet love, I wish I had my child. My birdie, birdie, never see you cry. I'll be with you until the day I die. You got my world, treat you like a queen. It's my duty to fulfill your dreams. Baby, I was blessed the day I met you. And that's why I got to keep it true. I love you, boy, yeah, huh?
Mazi yangu najua uko high. Hata mimi najisikia kufurai. Kuona wewe umenipala. Umenipala.
Nakupenda baby wewe ni mine. Nakutaka baby wewe ni mine. Ndio maana ninakupala. Ninakupala. Ninakupala.
Yeah, it's quite quicker, baby. That's how we do. Move high and firmly.